Danes and the Greenlandic people often, because here the majority desire is to become independent eventually. But when it comes to this current situation, they see it.
Alivisiachenji mista pandas bei kama kimisi kutetemeka kutoa miudenda kama zezeta but I give you throwing harder sina ngoni mizi na wasi wani check you can miss it sunajo yangu kabufela sheshe but bata yote no limit kama kimisi tango kama kimisi mogo kama kimisi gula mtoto kama ukinimisi manunu
kome
eksi anunewe sunajua kuna vizarura eksi anunewe sunajua kuna vipengele
ana kupa pesa ila kukulana ndo ajui sasa ukimisi show safi nipigie najua ana kupa pesa ila kukulana ndo ajui sasa ukimisi show safi nipigie
kama ukimisi tango
kome
kama ukimisi mwogo
kome
kama ukimisi gula mtoto
kome
kama ukinimisi manunu
kome
eksi anunewe sunajua kuna vizarura eksi anunewe sunajua kuna vipengele
najua
ana kupa pesa ila kukulana ndo ajui sasa ukimisi show safi nipigie
ukinimisi just one call kama ukimisi kubembeleza mino najua wapi pa kukulegeza wanna make a script and I don't wrong iwe Friday iwe Monday
come
ikiwa Saturday ikiwa Sunday
kama ukimisi tango
kome
kama ukimisi mwogo
kome
kama ukimisi gula mtoto
kome
kama ukinimisi manunu
kome
eksi anunewe sunajua kuna vizarura eksi anunewe sunajua kuna vipengele
ana kupa pesa ila kukulana ndo ajui sasa ukimisi show safi nipigie
najua ana kupa pesa ila kukulana ndo ajui sasa ukimisi show safi nipigie kama ukimisi tango
kome
kama ukimisi mwogo
kome
kama ukimisi gula mtoto
kome
kama ukinimisi manunu
kome
eksi anunewe sunajua kuna vizarura eksi anunewe sunajua kuna vipengele
najua
ana kupa pesa ila kukulana ndo ajui sasa ukimisi show safi nipigie